ingana utugabo na wadabo akabade bidabo ukeneye kuvuga singano yabo manza mafaranga na mashuri changu imiryango yabo otuvuga niwa unukomeye bagabo bose abameze na mwijuru byose abantu mwese na mwijuru Rutanga bagabo ndi bangana utugabo na wadabo akabande bigabo ukeneye kuvuga singano yabo manza mafaranga na mashuri changu imiryango yabo otuvuga niwa unukomeye bagabo bose abameze na mwijuru byose abantu mwese na mwijuru
Kibaya, umuntu urakomeye,
kindu kimwe nurupfu genda urakomeye wakomeye na boroheje rojeje na segonda marapisi genda wakomeye mungokora Siviru agata darazuka Ukomeye agarobose Nagira maze tukushime juru Zenu muka ukome witwa Yesu Siviru agata darazuka Ukomeye agarobose Nagira maze tukushime juru Nagira maze tu kushime juru.